walaac hadda noogu weyn wuxuu yahay systemkan cusub ee lagu magacaabo CBC-da ee bilowday 2017-kii ee laba sano in pre-primary education la dhigto, lix sanana primary education la dhigto, 3 years-na waxaa lagu daray waxa la dhaho junior secondary school, 3 years kalena senior secondary education, 3 years-na waxaa lagu daray university. Systemkan hadda waxaan ugu walwalka badan waxa weeyaan ilmihii markii hore 8 bay ku dhameeyeen, hadda 6 ay ku dhameeyeen, class-ka 6 bay ku dhameeyeen
primary
go dhan, junior secondary waxa la hayaadayaan GSS waxa la hayaa JSS bay aadayaan, junior secondary school bay aadayaan. Taana waxay u baahan tahay ilmihii way yar yihiin, waa 10 jir waa school karo secondary lama geyn karo. Dawladdu waxay tiri wasaaradda waxbarashada ilmaha selection oo junior secondary school ka sameeyaan. Systemkiina wuu yara adag yahay, waxaa la isticmaalayaa portal baa la isticmaalayaa. Arrimaha hadda noogu walkal badan iyo waqti yar oo nala siiyey bishan September 10-keeda ka hor waalid kasta iskuulkii ardaygiisa uu tegi lahaa sanadka soo socda, inkastoo waqtiga uu dheer yahay, January bay bilaabanaysaa, JSS ay bilaabanaysaa. Marka adiga taasan ugu walbladoono doorashadii waalidiinta ay dooran lahayn ilmihii iskuulada ay tegi lahaayeen ayaa nagu walbadan, inkastoo anagaan u diyaar garownay.
Dowladda ka waran dhinaceeda ma fududeyn iyo ma kala hadasheen sidii xaaladan loo fududeyn lahaa maadaama systemkan cusub ee waxbarashada ama manhajkan cusub uu dalka ku cusub yahay?
Wallaahi dowladda waan kala hadalnay, registration-na wayna siisay oo junior secondary school wayna siiyeen, inkastoo qaraamaad badan loo baahan yahay, waayo dowladdu iyagu iskuulada dowladda klaasyada iga dhisa budget bay leeyihiin, laakiin annaga klaasyadii la sameynayay ee iskuulka laga sameyn lahaa annaga inaan sameyno weeyaan. Library baa la rabaa inaan annaga sameyno weeyaan, lab oo science-ki baa la rabaa inaan sameyno weeyaan, garden baa la rabaa oo ilmuhu beeraha iyo agriculture ay ku baranayaan, kharashkaasna wuuna soo fuulay oo runtii walwal buu nagu hayaa, laakiin khadarow aad baan ugu diyaar garownay. Klaasyadii ilmaha sanadka cusub ay gal lahaayeen oo junior secondary school-ka waa diyaarinay, labkii waan diyaarinay, library-gii waa diyaarinay, computer labkii sidoo kale, ilaan IT-ga waxaa la rabaa ilmihi iyagana in la baro. Arrimahaas oo dhan adiga dowladda waana ka hadalnay, registration-na wayna siiyeen, laakiin qaabkan doorashada waalidiinta ay dooranayeen, maadaama waalidiintii computer-ra ayna wada haysanin oo annagii la rabo hawsha inaan qabanno, waxay naga daahiyeen badanaa inay noo furaan portal-ka waxa lagu magacaabay system-ka la gal lahaa baa naga daaha, laakiin xiriir baan leena waana la hadalna wayna noo fududayn doonaan insha Allah ta'ala.
Maxaa faa'iida oo manhajkan cusub uu xambaarsan yahay?
Manhajkan cusub faa'iidada ugu weyn horta laga helay waxay tahay ardaygii standard 6 markuu gaaro wuxuu dooranayaa qofkii science aadi lahaa ama arts qofkii aadi lahaa, qofkii dhaqtar noqon lahaa, qofkii engineer noqon lahaa, wuxuu dooranayaa science ku dooranayaayo, waa la sii garanayaa meeshuu aadi lahaa. Arts-ka qofkii ama lawyer noqon lahaa ama business administration sameyn lahaa ama economies iyo waxyaabaha la mid ah xisaabaadka sameyn lahaa, isagana TC uu dooranayaa. Manhajka sidaas uu ku fiican yahay, inkastoo dadka intiisa badan waxay aad u jeclaayeen CBC-da mooyee kii ka horreeyay 844-ga ah, oo 8 marka lagu dhameeyo 4 sano secondary haddana la aado 4 sano jaamacada kaaday dadku ay ku qanacsanaayeen, laakiin kanna fawaidiisi wuxuu leeyahay ardaygii wuxuu garanayaa mustaqbalkiisi, future-kii wuxuu u noqon lahaa, maadooyinka ayuu sii baranayaa, ama adab ha ahaado ama cilmi ha ahaado, science ha ahaado ama ha ahaado ma aragtay maadooyin kale ee lagu magacaabo artiska lagu magacaabo.
Ka waran Soomaalida, ardayda Soomaalida dalka sida ay ugu diyaar garoobeen manhajkan cusub?
Wallaahi Soomaalidu aad bay ugu diyaar garoobeen, oo waalidiintii hadda systemkan cusub aad bay ula qabsadeen, waayo manhajkii oo dhan baa la bedelay.